kumva inkuru y'akababaro amabere yacu yariko atonsa duciki imigongo kububu tuvuyemo oniyonzima rejina ragiye amarira ni menshi imitimira jimba bidutwara kurere tukurira no kuboroga dusigiye agahinda amarira ni menshi imitimira jimba bidutwara kurere tukurira no kuboroga dusigiye agahinda
Zanim mi je mu djavu